chini cha Twitch gauna nkalapo kwetu chokela
Napatwi la pachilenje muma 90 something Ma visita wenzoleta kutuma something Ninayambila grade 1 kuma baule Nini kuchaisa katua man If you doubting Zinga ibale kuhudu Zinga lume na machero in the pew pew Muma bondi mwezo shote la chefudu So mwamuna ni kuyuzingi za mutu Nina sidi zila skulu kumachunga Wangu wangu namba na kusunga Feva yaba yawe niye matisunga Siva kwa na olo baese kukunga Ala tupepe kobu nyonshi note ya mapikini Ndefoku wapa poster ya mamakazini Uzafuni kai jini if you wanna be me Jina titi kakudiana monga cheka shimi Shout out mamu machiwodi Bachawama bamisisi maziopa Bakanyama na mandevu swaza shota Ni bantu bachimwela kumashota George compound up a get D Ngombe na garden side 3 yeah. Mundu wanga usa cafe na idea nah. Survive on the wake out my dear Am I clear?
Kwatu ni kwatu Sininga yesu ibala Mabuti ya kwatu Demet me who I am Kwatu ni kwatu Sininga yesu ibala Mabuti ya kwatu Demet me who I am Kwatu ni kwatu
Kendo
Chokela, femu ye mkumbwa ndiye kweni na ipokela Holo nina punzi na kotu ntutuwa mutauni Nikalufuna kuivala mfesi ya kutauni ya feel safer Kunova fake muka bende tima atwa na kusefa Mamote oka ni ya mene na maswagi ni ya mene But futi chinga wame ngati tenze na vamene Benze kwa pene tenzo lotota biga pa TV Wanati pushinga paka tapanga masivi Holo tiri kuno sini na miiva leko Lima bizo ya vili mbanoti na madieko Tikari kuminyamu nila flagi mumuamba Hoke hudu nipata Yatu sima kwa wakai wali genuine Love ili piwa Nezo pita cheku michari ya shua Titikari tonzelo siti za kaleka Siti za ivala olo viri mbava teka I'm in every home monga unga Sivi kakutala ndiye fudu itisunga Sweat pine, we don't gamble non juga Boys filling up every layer Vama flows appetite, semu na ma brick layer Simu ngati chile soya mbani cheku konka Munzi ni watu, we came to conquer
Sinenda yesu iba